Isingeniso. UDaniel noHeniya bahlaliswa ngenkani ezweni lezitha zabo, kodwa badumisa uNkulunkulu baze baba amadoda amakhulu kaNkulunkulu. Bheka isithombe uma uzwa lo msinjwana. Isithombe seshumi nantathu. UDaniel nabangani bakhe. Daniel 1:1-12. Isithombe sikhombisa uDaniel nabangani bakhe abathathu. BabengamaJuda. Babethathwe izitha zabo ezweni laseBhabhiloni. Inkosi yaseBhabhiloni yayifuna ukuthi bayoyisebenzela. Kwase kufanele ukuthi bafunde ulimi nempilo yaseBhabhiloni, kodwa bala ukudla okubizayo kwenkosi. Lokho kwakungahambisani nosiko lwamaJuda. Babazi ukuthi kufanele bagcine umthetho kaNkulunkulu, futhi bamkhonze ngaleyo ndlela bacela imifino kanye namanzi. Le ndoda eyayibagcinile yaphatheka kabi, ithi bazozaca futhi bagule. Kodwa uNkulunkulu wabanakekela baphila futhi bahlakanipha, badlula wonke amadoda ayekhonza inkosi.